Download it from my love music.com.
It's the Nepal. Bafana bagaizai. There's no me nice shoe, but it's still moved. The hand that gives it, it is still blessed. Gawapela, wapela, we never awash it. Once I do them same way, pakatukatushi. Navanenu bonze, mwave taku. Pakuria, mwave taku. Pakunua, mwave taku. Napakushana bonze, mwave taku. Mwave taku. Mwave taku. Don't be selfish, mwave taku. Mwave taku. Na you a boy. Wave taco, wave taco, don't be selfish, wave taco, do shit imo wape lako, pakuli ava nobe nabo wave taco, do most imo son shileko, taba pepa weka nene kampe peko, mukuli lepe ya pape aliko, akainde kufasa zao nako, bonse pataro ni wanzako, sapatula olo ni wako zanako, popato asuna pate weka. Remember kakuja sika chepa. Patandi zireko wabutika. Osa ibala binda la mani mapepa. Pakumushi na vena. Mwave tako. Masista muku tandara. Mwave tako. Paprana fewa shupa na vo. Mwave tako. Na manebas pakuria na vo. Mwave tako. Konomi na inshupa but it's still more. The hand that gives it, it is still blessed. Gawapela wapela we never awash it. Once I do them same way paka tukatushi. Na vanenu bonze. Mwave tako. Pakuria mwave tako. Pakunua, mwave taco. Na pakushana ponse, mwave taco. Mwave taco. Mwave taco. Don't be selfish, mwave taco. Mwave taco. Na you a boy, mwave taco. Mwave taco. Mwave taco. Don't be selfish, mwave taco. Abantu chaba de foya baledo. Wala luka abapondo. Mutimechi kongko chikanga babepe taba kwata nempoto. Ati jola na inina. So taba defa ya bamunina. Plaskuli na kolona. Kashi no kupapari nomba aikona. Nomba twala chitasha ni kanshi. Mwelesa dopa pata ikile ni kanshi. Tatule posa mano kuba pyashi. Kuba nesu vandume kumona bankashi. Kale mano pempa zuba. Holota samba kale za siti matuba. Jairi tingala puwa. Na matenda ya chifine na chifuwa. Konomi na inshupa but it's still more. The hand that gives it, it is still blessed. Gawapela wapela we never awash it. Once I do them same way paka tukatushi. Na vanenu bonze. Mwave taco. Pakuria mwave taco. Pakunua mwave taco. Na pakushana bonze. Mwave taco. Mwave taco. Mwave taco. Don't be selfish. Mwave taco. Mwave taco, na you a boy. Mwave taco, mwave taco, mwave taco. Don't be selfish. Mwave taco, chapazi, AK, Mashiema, Mwila, Kalabati Shanyap, the Bed Swift, the Hood Kid.
Turn up.